Nzee Nkate Emmanuel Sini atenze ni ministeri ula mugwange tongoza campaign yomundi ogwokutano egendedwa mu kubunyisa obutimba bw'ensiri okwetoola eggwanga lyonna. Campaign ino egendedwa mu okulaba nga Uganda ng'eggwanga likendereza ddala abantu abalwala kusobola n'okufa omusujja gw'ensiri mu nteekateeka eyatuumwa Uganda Malaria Strategic Plan 2025-2030 okusinza ku minisita avunaanyizibwa ku byobulamu Dr. Jane Luther Aceng agamba bw'abadde atongoza campaign eno ategeeza ng'obutimba bwe ddala obukadde 2.5 chinana bugendo okugabwa mu district 13 okwetoola eggwanga lyonna. Era campaign eno ewagidde government y'eggwanga erya Uganda, kitongole kya Global Fund kosa ne government y'eggwanga erya America.